SMG.
Umenishika baba,
wani size yangu, wani size yangu.
Sitaki mwingine,
wani size yangu, wani size yangu.
Umenishika baba,
wani size yangu, wani size yangu.
Sitaki mwingine,
wani size yangu, wani size yangu.
Weka machumbi sitatarike, usinitupe, wani cheke wezio peke yangu. Chako changu wacha uchunge chungi, usijani umiza chunge. Ukukutangu simu endo sali, kama tabia tunafanana, tunaendana. Unanivumilia tunavumiliana, tumeshibana. Minatulia na wewe, nifate nini kwingine? Unaenichanganya ni wewe, sipagewi na wengine. Nimpenda ni mwingine kama siwe. Umenishika baba,
wani size yangu, wani size yangu.
Sitaki mwingine,
wani size yangu, wani size yangu.
Umenishika baba,
wani size yangu, wani size yangu.
Sitaki mwingine,
wani size yangu,
size yangu,
wani size yangu.
Aste aste mama, yani aste aste na siku lote lote. Yani kama mita bachet kwako nipo, weni size yangu. Na kufiti siku pwai, hao wengine ni medium excel wanivai. Talimbo kiwa doro nosmamisha wima wima sio nusu nusu. Mama unaula tu mzima mzima upo shkopa. Yani shalo tina tina, hata nkipima oil unywe so wawa nikisima tupo smart yeah. Atupati pati kijinga, pati zaki waki, wala tutaki taki vizinga tupo happy. Bila kupaki paki mandinga, lefa waitekati mana ilipenzi ni club bingo. Kitafuta pesa ni ache ntoe machokodo, alafu nkisipata usulize ni shafu dodo. Yani bandu, bandu paka tumalize gogo, wendo size yangu, yani chandimu na skuma solo.
Nipena ni mwingine kama siwe. Nipate nini kwingine na baki na wewe. Umenishika baba,
wani size yangu, wani size yangu.
Sitaki mwingine,
wani size yangu, wani size yangu.
Umenishika baba,
wani size yangu, wani size yangu.
Sitaki mwingine,
wani size yangu, wani size yangu.
Nimpena ni mwingine kama siwe. Nipate nini kwingine na baki na wewe.
SMG.